Oh la la la, oh yeah. Kusa tena
Great master.
Bila waza usipo kwepo, ni shida tunaona. Siku moja usipo kwepo dan, ni shida tunaona. Kama na juna tavyolewa, na mambo yangu tavyochelewa. Kila kukicha nitalewa, paka nitachanganyikiwa. Na nitavuta mabangi na pombe, na nkikuona nitarusha makonde popot. Na nitavuta mabangi na pombe, na nkikuona nitarusha makonde popot. Without you, baby,
siwezi taongopa.
Siwezi taongopa.
Siwezi taongopa.
Without your hand, oh,
siwezi taongopa.
Bila wewe kipenzi mi
siwezi taongopa.
Nishaona kila rangi mama, ila kwako nazidi kuzama. Sipelekeshwi na mambo ya ujanani, oh malo. Tasema basi, sitotaka mwingine ukiniacha wewe. Takuwa basi, hatofata mwingine ukiondoka wewe. Tashiba kula kulala, oh oh. Ntakwanga ni kama fala, oh oh. Nitavuta mabangi na pombe, na nkikuona nitarusha makonde popot. Na nitavuta mabangi na pombe, na nkikuona nitarusha makonde popot.